Why? Yeah, bow. Bow, 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 bow. This is Gigi Money from TZ. Hey, it's all of my life. Yani nilipata tabu, lakini sasa nakula kukubaga yani bibabu babu. Warida nitakufa hivi, ila wanashika adabu. Nikikonda na kunenepa wao, ndo wanaopata gatabu. Na sasa natamba, wanga na wapa gathabu. Wamecheza na ndevu nyingi ila hizi sharubu za babu. Hey, chapa minyororo, chapa minyororo, yani tunawasurubu. Kama kwapi lato huku, ata kama umetubu. Hey, meshani yangumi, we, unanijiwami. We, kitaka shindana nami, utapigwa mawe. We, yani mindo mimi, hey, naitwa Gigi Money. Hey, toto wa mjini, gusa unasewewe.